Menace, Jay Win, yeah. Sia ni mini aslet angia class one. Majengo ni menukia ye tabia wagwan. Kenye ni ya panansia son kupiga dancehall.
Woy,
yeah. Ni maisha yangu ni na live. Wachene ni have fun kama badu ni na breathe. Me no use gun, me hustle daily pan the street. Life is priceless, don't waste it like shit, I'm like.
Da, ati mini bastard. Next thing tomorrow, me na drive pana bima. Pesa mingi to employ some niggas. Pesa mingi to employ some niggas.
Kuwa broke nigga ina hat kama jiga. No depend pana nigga, ata kama unasika toka vika dizima. Pami fit ni masipa idunia kujituma sabu pesa wesku ita. Kuspend dollars zima morio kama drug dealer. Saki love, liko supremo bogo ni tan kuwa kila bora. Fresh moyo daily, mini kuriri mana. Mikiangu kia chura basi mini na ipiga wa. Ni maisha yangu ni na live. Wachene ni have fun kama badu ni na breathe. Me no use gun, me hustle daily pan the street. Life is priceless, don't waste it like shit, I'm like.
Da, ati mini bastard. Next thing tomorrow, me na drive pana bima. Pesa mingi to employ some niggas. Pesa mingi to employ some niggas. Natambu wa gero so majengo na wakilisha. Ma bling kama hero so kikoron liwakisha. Nili achapigia lejo jumokoro alichachisha. Natambu wa zero, moro kwanza sita. Nikifika Hollywood napita na Lupita. Mukitu parada, mashada ki aluta. Orosho falakaba, waseo mikasirika. Bez ni makoktila lafu ki aluta. Woy.
Ni maisha yangu ni na live. Wachene ni have fun kama badu ni na breathe. Me no use gun, me hustle daily pan the street. Life is priceless, don't waste it like shit, I'm like.
Da, ati mini bastard. Next thing tomorrow, me na drive pana bima. Pesa mingi to employ some niggas. Pesa mingi to employ some niggas.
Sia ni mini aslet angia class one. Majengo ni menukia ye tabia wagwan. Kenye ni ya panansia son kupiga dancehall. Yeah. Ni maisha yangu ni na live. Wachene ni have fun kama badu ni na breathe. Me no use gun, me hustle daily pan the street. Life is priceless, don't waste it like shit, I'm like.
Da, ati mini bastard. Next thing tomorrow, me na drive pana bima. Pesa mingi to employ some niggas. Pesa mingi to employ some niggas.